kavalaza ivulo vanisa selihle nina lingi buisela muva ivula ifubele jawo mina ngizavalaza ivulo vanisa selihle nina lingi buisela muva ivula ifubele abantu abanyama yena lumona abantu Yeah, yeah, no more now. Yeah, yeah.